With Ace on this.
Run around, yeah.
Ntandise
okugonderera naye lwaki omutima ng'ogutwala nnyo lwaki laba ndi ku lubalama n'enda lyatto lya mukwano eno kimanyi saakuwola naye nze manja mutima gwange the way you raise me and put me down okikola otya n'esifa kati wafuuka bidde ku mutwe osula gowe naye tosiibula guno mukwano gugenda kuneetuza yeye kantoloze olinzi salavu mwana golinzi mpulira kamunguluze olinzi salavu mwana golinzi mfuna kantoloze olinzi salavu mwana golinzi mpulira kamunguluze olinzi salavu mwana golinzi salavu eno pepepe obongo bwagwamu Wabumala kati kwe sente ndaba fetata mukago Nkusibanga irizi yomba mchuwato Eno love is so pure yeah. Eringa maziga suwa Owo manga kama mkutu baby Muka mkubyo mwagarwa Onko besa, onko tula Wakulira bulu njisebo wachekoba Onko besa, onko tula Wabimala yonze shua Kantoroze Mwana golinzi salavu Mpulira kamunguluze Olinzi salavu Mwana golinzi Mfuna kantoloze Olinzi salavu Mwana golinzi salavu Mpulira kamunguluze Olinzi salavu Mwana golinzi salavu Ojukira bye na gamba Nga tulibabiri tulibye na gamba Era na weno ngamba Ntunja kuba uwo forever wa ngamba Situla Sobola, love nze nsitula Tuse ne mubire nengeja Kati wafuka bidde ku mutwe Osula gole, ena eto sibula Kuno mukwano kugenda kunetuza Yeah, yeah